wasaaradaha bay-ada dowladda federaalka iyo tan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo gacan ku helayana hay-adda UNDP iyo weliba qabadeenaha kulan wada talada ee lagu gorfeeyey sidii loo horumarin lahay arrimaha xalka waara ee deegaanka, kaasi oo loo qabaday ururada bulshada rayidka, wakiilaha ku dareera maamulka gobolka Baay ee kan degmada Baydhabo, Maxamed Cali gaasimaha faydhowrka degmada Baydhabo, iyo Faadumo Cali Iimaan oo ku dareertay bulshada rayidka, iyo weliba si faahfaahsan iyo sharaxna muhiimadda tababarkan uu soo lahaayey iyo walaal uu ku faa'iideena,
kaasoo badbaadinta deegaanka markii lagu hadlo qeybo fara badan oo shaqooyin ku wada dhexeeyeen wasaaradda biicada iyo maamulka degmada Baydhabo. Marka waligay ku doodanayeen adeegyada iyo howlo la qabado iyo sida la nis waafajiifaday tiirarka horumarinta sustainable development goals kama la raayay iyo sida nis waafajiifaday shaqooyinka degmada iyo kan wasaaradda, taas oo nuxurka muhiimsan u sii sida la horumariifaday ama la badbaadiifaday deegaanka naga tooy meel la raayay dhinna oo nadaafadeed naga tooy dhinna oo meel la raayay dhismooyin horumarineed naga tooy dhinniga dhiraynta naga tooy sida oo kale meel la raayay isbeddelka cimilada. Marka waxyaabaha sawali wada tashi ku lugaynay wasaaradda biicada unugu metelana dawladda hoose ee degmada Baydhabo guud ahaan meel la raayay wali la kowada shaqeeyaha systemka dawladeeda la kowada jar shaqadan hasna galaas marka uu waaxda fayadhowrka iyo caafimaadka degmada Baydhabo wali geeka kulankaasi ay kulan muhiim ah
deegaanka markii uu sanafsheeyo oo la ilaaliyo bulshana oo nadiif ah oo caafimaad qabta hasaare laakiin hub deegaanka nadaafada CBO shay walaashay lan kor qabno waa wala nagaasi wal oo macaanaha walba aan ku tarnayn wasaaradan in badan wada shaqeeyaysa intii iyo bulshada ku nool deegaanka bulsho caafimaad qabto markaas walaal markaas soorsay oo baahan u yahay biyo haatoy nadaafada haatoy kareems janjiga hawada oo wasaqaysan haatay walaasna amtiyo markaas iyo qaab tarta wasaaradda oo suruntu markaas xoolana fashaba dhirtii daaqaya ka jirta wasaaradda intii markaas inay fashaba oo xoolana fashaba la ilaaliyo beero fashaba la control walaas dhan tii kooda shaqay dadkii in baahanayeen treeninka intii ku faa'iideysan baahanayeen treeninka ku qayb qaadan walaba rajayn treeninku wax ku ool ah ku baah markaas bulshadeen wal antar waayo deegaanka marka caafimaad qabo bulshadeen bulsho caafimaad qabta nagaas wasaaradana mahadgaar intan mudare bulshada ku nool oo magaalada Baydhabo aan intiyo deegaansho ku war qaban nadaafad deegaansho ilaalin bii nadiif markaas biyo isku kontaroolan ayaa la isku nadiifi waayo hub adan kontaroolna deegaankii kontaroolan male wasaaradda kaliya oo environmentalka geeg ilaalin ay ku war qabayd wasaaradu inta la wada shaqeeyo danka baaqay deegaanka sitin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wasiirka wasaaradda bay-ada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cali Isaan Qofuri tababarka ayaa sheegay in tababarku uu qabadeen sidii bulshada loo diirsii lahaayey muhiimadda la tahay ilaaliyo ka deegaanka
mar walba sida orlan caadada ah haytii way baahaytay in meel raayeen wasaaradda goboladaasa in arrimo deegaanka barnaamij leeyahay ku hadlo oo qayb galiyay qaybo bulshada shaldoon iyo meel raayeen wasaaradda orlan ministerska meel raay wasaaradda deegaanka runtii idan ka faraxsanahay u dhiibgalkii geedka shirkaan way buuxa sida isan boorka dambe ama meelo boorka ka arag waytan way buuxa meel raay SDG way buuxa halan halowka halan halada arinto arimo deegaanka halada arimo deegaanka oo waaraw manaha halka waara ee arrimaha deegaanka afka maxaa tiri karaa markan kaasi oo higsiga meel raay lamada kun iyo sodonka kaasi oo heer shayn hadda iyo heer degma oo hadda ka goobado hayna meel raay degmada Baydhabo saas dartiya way ba jiraa inii meel raay walbadan lagu faa'iido doono ani walbadana meel raay fikradeen diiba doontaan insha Allah soo deegankan anagada deegan oo meel raay horumar suno wanaagsan oo fayl runtii horeyna way balahan goobaday heer oo state level oo meel raay consultation meeting lahan goobaday yaa la goobaday haddana kan kiishay kala oo heer degma ah saas dartiye way ba fadaanahay arimo deegaanka madil ku hadalaw way buuxan walaal nolosha furaaga bini'aadamka koreeyto way bala faday inshaalla oo dhamaantaan aniga iskuul wada shaqeyn oo meel raay gaamo isqabsan oo arimo deegaanka runtii ma ah arrimo oo la siyaasadeey kor ama ilmo liska challenge garee kor sababtoo ah way buu arran oo dhamaan dadka dhanbu wada taabada soo hadii deegaanka xumaada way baa xumaaday dadka way buu cudurri ku dhalada kor dhibaato ku dhalada kor meel raay xaalufiin hadii dhidida way buu xoolaagay iyo walaay noolay dhan dadka dhama meel raay meeliyada ku baha dadka dad meel ku baha madan hadii koona dhibaato ay erin la koon hay dhaafeer kan dhibaato ay raaw usoo kuxumaayo lan kala hoobeer usoo dhibaatada hadii rasle markan saas dartiye arrimo deegaanka in la ku wada shaqeeyo oo meel raay in hormarsiin wal uu dhamaad dantaan ka jaro markan aad iyo aad aan ka farxsan intan dhalinyaro oo meel raay ku qiib gaadhaas workshop kan oo meel raay wasaaradda wada